Hallelujah. Yes, ni mwokozi wa maisha. The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of sense. Hallelujah. Ndogo ndogo ni garabu letu tutafika.
Alfa na Omega, tufariji Baba, Alfa na Omega.
E Baba, tunakuja mbele yako sisi. E Baba, tunakuja mbele yako sisi. Utupoke e Baba, tufariji sisi. Utupoke e Baba, utufariji sisi. Baba, utupariki sisi.
Aye, 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 aye. baba.